DutchMsafi.com.
The Garden Killer.
I want a man, want a man, want a man,
want a man. Hello. Hello.
Hey, young Kenny.
She Abdala, napenda sifa. Itoto kuviba na nisha. Yako kuwa mewa, lakini atuli na mke wake. Uyu mupe, uyu muruke. Wazendo mambo yake. Mchana bonge la she, lakini usiku yupo kitamba she upe. She na mchongo, mkufunzi kwa uongo. Badala ya tasibi mfukona na tembe ya damkongo. Yani she kama she, lakini kimboka na ito pede she. Oya uwanja wa viti uku, she dula na chumba chake maze. Anafuruga wa umini, anachanganya kama nini. Mara ana ubiri dini, mara kapiga picha na smati jini. Yani she kama she, 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 yani she kama she.
Na she know, she Abdala, she Abdala, she she she. Yani, kuna muda nishe, kuna muda nitosi. Ni mtu wa dini lakini, mda wa zola yuko gesi na totosi. Oya, mesikia, mtaa wa pili shakafumaniwa. Katika vota ni kuvute, kajitundika dela kakimbia.
Naomba kiberiti, naomba kiberiti, naomba kiberiti. Ni mchome, ni mchome, ni mchome.
Pia za kitonga, chedula zilimponza. Pia za kitonga, chedula zilimponza. Amu mwachipita mbo, amu mwachipita. Amu mwachipita mbo, amu mwachipita.
Basi shikamo, weshikamo, shikamo, weshikamo. Lunjelu, lunjelu.
Hila itatabe makwelu.
Kwa ngoma kali kutoka kwa DutchMsafi.com.